ngathi hambayo, vuka thathi isikhathi sokuhamba, walele nalele.